yari yari yari. Te quiero, te quiero. Ya leo muy amor. Ujazo a penzi kwa beru.
My God.
Mwenza conmigo lo chequele. Cuando le la ugulia, Juan je puerere. Se me ofenda cho, uta con la chequele. Quería una curu magia, aunque chumia temele.
Yeah. ni beza Bentley na mabigi. Kunanga mtane za kula baridi. Uda kila esto jiji ni na bibi. Kalale
unakulanga Ferrari.
Oh yeah.
Kalale
rusha mawe kahalwale.
Kalale
unaongea mingi kahao.
Kalale hey, yati yati nini kem kem. Wata guane wata vai mister. Kasi ganye hai ni saidi. Saidi wata saidi. Wata guane wata about it. Bro man kona dai beef kalale.
Lale lale la.
Kalale hey, yati yati nini kalale.
Kalale
ya ya ya.
Kalale
hey.
Papa Fadela kime baki ni kuchengi wa statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko paipu. Tuko up dena tike mbogi yote my crew. Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue. Kem doli kuina fanya gani dos daro. Papa God sunyonyeshe ganji kama flaco. Ni ya disema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bida. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tateki wa mata.
Kem kem wata gwane wata vana. I miss, I miss. Kasi ganje, hai ni saidi, saidi. Wata guane, what about it? Bro man, kona dai beef, kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Lale, lale, la.
Kalale.
Let's get crazy.
Tugongi pesa ni ukuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale.
Hey, yati yati nini kem kem. Wata guane, wata vai miss. Kasi ganje, hai ni saidi. Wata guane, wata about it. Bro man kona dai beef kalale.
Lale lale la.
Kalale hey, yati yati nini kalale.
Lale lale la.
Kalale hey.
Kani kumboka wasibisha ni na wale. Fubuda kwa ike mina 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 mbale. Na kuja sono na kikutanga wanga wanga. Kileta usoro na kupiganga mabare. Wewe kalale ya pangu ya pangu pale. Juna tafuta wani kwa ni kwa ni pale. Nesi kuchipa mina hami ya kitale. Kapocho kufale na kuza ukware. Ukware zofa koza kupati misisare. Sisare chupado minu tembe ya nanare. Na ukinipa kapocho mina kosa jemali. Mina kula gambo show ukikula gambo.
Kila
Nataka nkukane. Do that. naiga ah. Toka nchini muna hapu nilipa ah. Kuzi nimepanda benzi inalipa. Nogopa hizo madeni nyua mnakopa. Ligi ya gold siyo silver na copper. Na sina bondo ni ya chakunyesha. Kastaki ketepa ntashindwa kucheka. Taniga kwa club atashindwa kumteka. Alabda kibazenga ndo kinshike mateka. Kika nisundebeza lafu kianze kuntesa. Kunyi wote maheta amni big pressure nataka tu pesa. Nyeze kutesa ni maluku mwendani wakufyo bila chesa. Tunipe kinyaru ni kuniweka caption. Tumekam tumekuja kuwa hand down. Tumedam tunataka kuwa mad.
Chapaki popo, hiyo ngoma ya kukesha sio ngoma ya kitoto.
Chapaki popo, chapaki popo, chapaki popo. chapati popo, chapati popo, chapati popo. Ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Goddess and this bitch got you on the sideline. Motherfuckers hate cause I'm getting prime time. Ain't gotta apologize cause I'm fine, fine. If you ask me, every time it's kill time, huh? Everybody wanna rhyme to the song. Murder, murder, murder like I'm Don Corleone, huh? It's lunchtime like a butt with a thong. Put the ting in my face, feed me the ding dong. Ayo, T, that come on me waist. Make me bend down when I'm giving you the tears. Boy, if the handle this bad girl crazy. You know you can't come with what we do. You bring the top over that.
Sitaki musoto wewe nipata kwa traki kama si moto niko jona toto flani tuko dogo dogo so take it down low ushajua what it is usijali mami wewe ndio nominee nimekafunga nimekapiga loko ile kitu mimi na deni ka kiss mutoko
tenge kaka unapenda kutengeka
siezi fika bei heri shike mafuta nijipige daily nikisaka shimo ya kunitole mabebi maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jeji mini mauru bila katapila baby unacheza na hiyo mbulu unacheza vitendi hati ukiamini Mungu bado utadedi hii ndo ufala ilifanya sige zangi pedi chupa kuchupa
now that's who the man that's who the man that's who the
only one dello alo only one dello alo.
Kama nilite guni pato metika. Kama weni maiguni pato metisha. Sura za mababun mazezi natisha. Na kama wezi moni tabibi napisha. Ikus inatupa siezi fika bei. Heri shike mafuta nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebi. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jeji. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Hati ukiamini Mungu bado utadedi. Hii ndo ufale ilifanya sige zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Pigia yo
shasha dizina lipuka Tuta moro sash choze nae kaboka Uga moro dash piga brother ya lita Sema team siku sako joa inatisha Ukiwa na watando utaki kapicha Ukiwa yule wako masuna chatisha Tupa kutupa, tupa kutupa Nina saka gani kisha lipuka Kukuza lipuka, tupa kumipa
Yeah.
Kaza gongere na nyundo Waswahili na maneno yenye vundo Are you talking about my girl? Ebu dendore utumbo I say she's my future Sweet mambucha Wanga mtajuta Kaika ukuta Nampa taratibu nampa Puta puta Napenda mwendo kanyage mafuta
Nitaka nigo bebe ubembe juu Kwa juu You know I like it Nitaka tuendeshe utembe kwa migu You know I like it Nitaka nigo bebe ubembe juu Kwa juu You know I like it I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Oh yeah.
Put up my money, you.
anajibu vitu hata sijamuuliza. Akona kibenje, ndani imejaa manyongi. Akona mambicho, anasema ye ni bedi. Ushaichomwa kasikia tumbo kwa mgongo. Unambeba ukiamka ni ongongo. Zimenishika na jona niko na do. Kumbe ni jaba. Zimenishika na jona niko na do.
Yeah.
Sugar mami, keja liomba mwaniki, keja liomba mwaniki, keja liomba mwaniki, Luke waliomba tirani, na kwa best vile anajidai.